baby oh, baby oh, ongeza sauti ya radio. Mwenzio, mwenzio, nataka nikiangushe kilio. Hata ukiplay isikinde, sabufa lazima lishinde. Kiuno na mgongo ukipinde, nakupa kisima kichimbe. Nifanye moyo uridike, mpaka jasho litiridike. Jani tajina niitike, wajibu wako wajibike. Siwezi kukimbiza mwizi, bila kupiga kelele. Gari kifika na ndizi, nishushe nichume tembele.
Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba. Uridhike moyo, uridhike moyo baba.
Kichwani, mwilini umetapaka. Penzi la vunja mizani, tani kumi gari ya mka. Wapinge, wapinge, wenye maneno ya kuchokonoa. Wasije, wasije, ngoma ya penzi wakaitoboa. Nimezidiwa, nimezidiwa. Nilisongwa penzi maradhi, natibiwa. Makoko, matandu, chakoko, kisangu, maitoto, mayuangu, sikuibe, vishandu.
Uridhike moyo,
moyo wangu.
Uridhike moyo baba.
Moyo we.
Uridhike moyo.
Moyo hidi.
Uridhike moyo baba.
Moyo u.
Uridhike moyo baba. Uridhike moyo. Uridhike moyo baba.
Uliposhika pabaya, mwenzako naona haya. Umegusa nishanyaya, umenilipua faya. Unabaya.